I am living on the streets, I have nothing to eat. Hey Lord, what shall I do? Do I become a hardcore gangster or get a job sweeping the streets? The richest man I see deals drugs right in front of me. Will I find joy and happiness in hustling and thuggery? I want to build a palace and marry my princess. You got to give me guidance, cause my patience is running out.
Nyumbani ndugu anawana, ili warithi mali jelo anafungana. Wakati ndugu kufana najiuliza swali, kisha napata jibu na kubali kuwa maisha hayawi bila ubandidu palipo maslahi. Sisite kwa mwa kwa libu ingali yuhai, tatubu dhambi taratibu mwanadamu amemtawala mwenzie kwa kumumiza na kwa pua mpaka sivyo vitaji bila kubakiza. Hii nafanya nafsi yangu ikose subira, ikose usingizi, woga, huzuni na sira. Kuna kampeni za ukimwi, nia ni kuza mipira tu. Chanzo cha vita nyingi sasa ni kupeana ajira tu. Misaada choki bila kudhalilishwa, NGOs nalipa maskini kisha unapiga picha. Uchumi uliopo haupo kwa maslahi ya wengi, sasa imegeuka huni, baadhi ya viongozi ni wezi. Ukistuka kona kichukuta azimio, ukiona mlima sikuku nipe bunduki. Staki za bibo udina, staki ngwa sikuku, nipe gwanda nende chimbo kia ina mita. Na nipo juzi wezo pia ilinipa jina, itaji ufanyo uchunguzi ili upate maelezo kina. Mimi ni wa mwisho kulala, pia ni wa kwanza kuamka siku kucha. Waga na jibanza kwenye ukuta, sina shuka. Labda kama nimevuta kigoli, sina mzuka. Nastuka hata cha ukucha na mboja, au nanusa chupa gundi au petroli. Nakesha kama bundi sanjari na linzoloji. Meshangu yako ovyo na navumilia msoto, anaona poa kuliko yale kwenye vituo vya watoto. Vyakula vibovu vifai kwa matumizi, wasimamizi wanabaka mabinti sababu ya chips. Sikuwa na jeans zaidi ya kuamua kurudi street. Sikuwa na jeans zaidi ya kuamua kurudi street. Hey Lord,
hear my plea. I am living on the streets, I have nothing to eat. Hey Lord, what shall I do? Do I become a hardcore gangster or get a job sweeping the streets? The richest man I see deals drugs right in front of me. Will I find joy and happiness in hustling and thuggery? I want to build a palace and marry my princess. You got to give me guidance, cause my patience is running out.
Tunageuzwa mouse boy na nozuga kutuadapt, kijifanya uko too big wanakutupaki. Mie ni zaidi mtaftaji, ndomana sipu mziki. Polisi wamepanda chati kwa sababu tuya kundisi. Haimanishi na chukiwa ni vye mongeisi na tumio. Misha webebesho drugs na mates bila kuambio. Magumasha kapigika na script sikuandikio. Watu wangu mashababi mnyonge hana na fast kibonde. Anzisha gombi warume tuje kusacha. Nilikuwa mtundu, labda ndio mwanzo wa hisia. Na kana misi na gundu, inga wengi walinibania kwenye vocal booth, mic na ibuzi. Wafikiria wangapi wananuka mdomo, mic ya rufo meyachia. Mezo kam gumbi na una black belt ya kupigwa. Enzizo janja, kubreak dance. Enzizo rapper ipendwi kama buzuki. Na nyo para wembe na paka mafuta bunduki. Najua itabamba kangekewa, mbuzi atakosa ndevu lakini ng'ombe atapewa. Mistari ndo silaha kwanza itawafanya wahenye. Itakumbusha kwamba hii makanda wire ina wenye. Jumri nimekuwa na mziki tangu totoni. Vitu vingi navofanya msizi vifanya ndotoni. Wanasema mimi na bipekea na yekubalika kwao. Zedi ya msanima ze nataka kuwa mshika da. Ili kuwin some nightmare. Yotu sini magumashi naendelea. Sikuwa na jeans zaidi ya kuamua kurudi. Sikuwa na jeans zaidi ya kuamua kurudi.
I am living on the streets, I have nothing to eat. Hey Lord, what shall I do? Do I become a hardcore gangster or get a job sweeping the streets? The richest man I see deals drugs right in front of me. Will I find joy and happiness in hustling and thuggery? I want to build a palace and marry my princess. You got to give me guidance, cause my patience is running out.